Sikoza na abasajja munnege munonyi banoonya yasinga abasajja abakyala munnege munonyi noonya yesu asinga abakyala bannange munnege